Samata, shika chini kapakate. Mikili nguo weka chini sema mate. Haya samata, kabumbuli sakate.
Reese, Reese, Reese. Haya kitu, kapandisha maruani. Haya kiti, anataka chumba cha uani. Athumani nae kasimama dede. Ana midadi anataka kubebe. Ulivyo tuna na ulivyo jaza bebe. Udena wa mtoka ya nika wagwe. Haya kamata, shika chini kapakate. Ikizingua weka chini tema mate. Haya samata, kabumbuli sakate. Kamata chafu kasafishe takakate. Haya kamata, shika chini kapakate. Ikizingua weka chini tema mate. Haya samata, kabumbuli sakate. Kamaka chafu kasafishe katakate. Haya sakata, sakata, sakata baby. Onyesha ulivyo funda.
Sakata,
sakata, sakata. Haya onyesha
sakata. Shadata, sakata. Shadata, sakata. Shadata, sakata, sakata, sakata. Sakata, sakata, sakata. Sakata, sakata. Sakata, 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 sakata.
Dani yelo, yelo, subai, masai, kapandisha moli. Dani kero, kero, msuba katupia goli. Leo mpaka gogoliko, ni mwenyewe popoliko. Mama katoka na mwiko, mwali kakimbia jiko.
Nisani na yumba yu, moyo na dunda du. Yani nina yumba yu, moyo na dunda du.
Haya kamata, shika chini kapakate. Ikizingua weka chini tema mate. Haya samata, kabumbuli sakate. Kamata chafu kasafishe katakate.
Haya sakata,
sakata, sakata baby. Onyesha ulivyo funda.
Sakata,
sakata, sakata. Haya onyesha
sakata. Shadata, sakata. Shadata, sakata. Shadata, sakata, sakata, sakata. Sakata, sakata, sakata. Sakata, sakata. Sakata, sakata, sakata.